tunula mpanga limala nga tankoze ntya enseeri nabwe ganyegese luno olugendo otukuba olukumutwe muli okufeesa obulanda byennyono obwamulekanya mu bidongo n'ekyova onjiganyiza emikwano lwaki nkozesa emmunye ng'oliweeyo mu bulatti noonya n'engeri gyempoolera mbuliddwa nannyini rukunya ky'okuza otulaza omwoyo akakakoosikoozikiriza bwe baba balwanyi be babadde bamuntu nsolo baffe embidongo nga bwe batyo bwe basalawo nti n'okulumba zibadde embaga zirindiggulaeyo na bidaala ku kasozi wasoberera ng'akabaka ensowera basudde n'omunyakulira wano ebugonzi nsi n'esamwasamu okutaali mitwe na birenge era munne yamukimyeka atudde magombe lukunya wambonereza si bya lugambo ab'emikwano abaffe nkenyereza mu bukambwe omuggo wankubye ku mutwe okutegeera we kunsibuka awasanyalazaawo kati ndiwumbwe ntambula mpuluguma bw'omu mu luguudo ekyokukola kyenjolekedde nze bwe bubenje birowooza ebimpuguka nga mbalowooza n'embirooto banzigira lunyesi kyafuluuta by'ebikemo byafunyewo wensula omuwatwa n'ogwakabugu katanguwe n'ebbeetu mu katonda nganti ennaku gyenjolekeddeeyo za lumonde lubakyezezza ffundu okululu nga gatusaanyi bantwalo babadde banjawulo okuyimba n'okumukola ebijja tebayimbye entalo zaabwe bo babaddeawo basekkatima kulu n'okwerusiza abala olukunya lubi olukunya lubi atikyalange lubansinyekoka okundeka mbalanga tyogo nti mayenga amakulu atalusibwa nyono omukwano gw'abaana abadongo saka abaafa nga sinnabanze na kufuuka baligidde nampa joni mabirizi yali wa mutawaana atamumanya noonya obutambi ye kukyala kwa nnabakisebo w'olukunya n'otaddaka wadduka biku nandikiwabbayo yore lulikeera ng'okutte mu ddemezi ku kifo ky'enkoko ndidda nvuba okwekulisa nabe akamenkaaka yabuluza wano abateese lakeddube yamunyula na byasi neekale maama tubeera twerabirona enkyalo kimuoli ng'owoolukuunya wa talina nsonga gyakuwaawo luwalabanya atalina ttabbu na musango ne lutaliza abajoonyesa bano ddala ensi bazirinda bano abataafudde ku bajeeze ebbiiga ne lujoolekeza batya omutonzi naye oba lunjagaza kiruno olukunya singa mmanyi ddala akacupa mwe lunywera nankabadde njiwamu akiri ku mmimbiri naye olukunya n'alutegeera nga tumubaaka kiwanuka fiina yali ebakira dda nnyo mu budde obumu wankaabiza kasoza ndeseewo basudde n'omulabiriza era bw'otyo n'omuvuga kawunta atakeetaganya kukola kiraamu kafeero ne mukungu kibaakire mirembe lisiti eyo ez'enkozesa kati bwe gamba mu kadongo kamu nti ndi mulekwansaasira baseewaayiriza okirabirawo si byakulyeka akabundika abatanjagaliza mirembe abandaga mbu tuli kimu nga be batujju olukuunya lw'abatalizaabo ne baniigiina nga maguje eyeekamiridde ennyaba ekipooli nkimaano yeebadde ekyakiza olukuunya ekuunya buli kantu n'erekaawo nga teridde kigendererwa kyayo bwa okinoonya tewali kyokka bba abalimi ate baleka nga batolotoma bantwalo babadde banjawulo okuyimba n'okufungula ebijja tebayimbye entalo zaabwe bo babaddeawo basakkati makulu n'okunyusiza abala olukuunya lubi olukuunya lubi ati kyalange lubansinye luno lwekalakaasiza n'enduti okutta kafeero ng'aluyimbye mu ngeri erulangira ddala enkwe ekyaggwe yaddayo atunudde waggulumbire mukwano gwange kansabe lugaba okumulamuza ekisa ennyimba z'abadde ayimba ku butambi kibadde kizibu obutakoona ku mutonzi zenkakasa yatuukira mu mizira na buluulu n'ayanirizibwa abataamujeemera katonda lwalya biswa lulindaba mu kinze enkulukuku Chemva ndi omufise bwebo kwente tenkanyiza Dala ndibantu iridao mkuzira guwa Ani alibanko uola ntibajuleka Ono tutusa no kunyo mususa kwe Aloli tulumakote rotu wande lwa kukawa Lwa kuholu limiruwa simanyo sangeli tukairi la kuobi komba kono kuhuomi Omugenyo butabda kecho chitegeza Tiovoli yao java wandibe miteru Olusi no tumayomu wako kuzula Na yoru kunyalu avawa chimanya temyeko Osanga bazadde balobwe tunaba wanjagira Tiomwana wa mwene isai ya chitujuu Najja kumudukira obo kumukowola nzenjo kulembera abawerekeze mu kwetikka engugu Nambi ono mwesibako kwerabira obulo Eyatuwa kankulira kijambi yatusonjola Pola mpola era ne bajjanga basira Nyini atuwa mbagatanyiza olunaamala balungi n'ababi Va ku muntu akutwalako bw'atyo mikwano gyo Nga mpawona ngeri gy'ogamba nti omulwanyisa Gweno okaawa okolimira lumbe ng'aziikibwa ye Pake wale teri aligenda n'akomawo Teriyo kintu kyokola dutiisatiisa ng'abaamagye lubalumba ku fulonti ne lugaaya Zizine bw'omwemetta okuzannya nango ne bw'olinywa obutwa nkiraba nga nze kwetawanya Luno olaba lugwira bigawa lya abasumba ekiyifuyifu n'ogy'owulira ddala ebiwobe Ezo sapuleeru zibalisaawo mu bukambwe n'abali mu yeekaalu lubalumba era ne lumanga Emiranga ebiwobe n'okwazira n'ennyo kyekigula luggi lwa kawenke n'ensonda nnya Awampi wazaayirwa teri alikuba enkyukira oba mikwano gy'okujjangayo okulamusaako Olugendo olutayina asibirwa ntanda mu mpanga n'endi abaana batunga nkyalya Agamakesi n'omusimbi byomulisomba byakiri esibyebaza kuba ndibasikyabisima Lwaki Yesu weneggula akamenke ne bw'okola empisa ekigambo kutayobiyako Umaru katumba nefira abo olwali abaki abatayomba na muntu n'omu Yagala nfundikire luno olukunya ng'endeeka gye luli nsisinkana ne lukunya Okufa shiwa ddiiru teri kubuusabuusa naye nja kugenda nduvumyemu Leka ntuggwa akavu k'empisa akagagga k'emize akazunga katunyookerako wano ebikondo akatatya bayimbi ba Kabaka ka ngeri etya kandiba nga kafuka ku buliri Ne bwe siikuvume mmanyi ojja kundya kawutta gw'oginika ebinnya eby'amatalaga Banange byakulanga munda w'engalabi wamma baana ba taata mubandabira nnyo ng'eze kinyerere